come run to.
Where you the records?
It's dark on the beat.
Udi wakitale, alo. 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 Udi wakitale. Alo,
mina Roman shikisha mashash kaende adiche na mambanga wakiziwa na wajenga tumangoi wakileto jinga na wasoma kautuba kama kawa odi wakitane mwe kwa ngoma kabaze majina ni of Josedon shadu na ngoma mpisha ndigo doba mamu kisikiza mina penda mwakita kondiza mbuta kwenye mbe zimeshika mina penda izo zuzana teka kimonyo sina katela kwenye mic na ngoma shadu na kabaze vijana omaili sim narada ni sase omaili amekam wakilisha namba sabatu na kitu to white dust kuna mti mepiga luku luku moto kwenye tumbo mtaani sichezangi na maimbo miufanya na magari bila shimu siku kutafuta kwenye window.
Udi wakitale, alo. 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 Udi wakitale. Alo,
malina idunga na anana kulala begi wa dando na tia kukumanga mangunana panga mebaranda manga kitu kizo najikuta na jibango nipate pale za bezangu zimenya kema bila figi chekira dana mabanga passport sulikam na maringo passport shikilezo jegi passport sulikam na maringo passport shikilezo jegi mbula na kutisanya kajegi na kuzezo kimedu kiwa safe bila ata venezo kiwa zero ma kujipini bila pesa tesa na kutisa kiwa bado na dondosa tesa na kutisa kiwa bado na dondosa
paska tire gomba na kashata
kodi wakitale alo 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 kodi wakitale alo
nakanyenya toka fine kapela katuke jani nakapiga maviboko kakstri mina uwa nakapiga ringi adisha nisha waja zikiruda fisa fisa chapanisha tumo kicha nikishika kama zero mina penda tuma nikida tukiloko kama beso kwenye zabe mangusha tukipo nikule tuma aga nikipa puff puff shh 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 chapa chapa nikichapa na kidole shaingia.
Tume tap, tume kam, kama ram, tuzi jape kama rambo, tunakam kwa iste tuwa pige tukizoro. Kuna vile jozi mekam na mashash kuzi piga tukifam kwa ingoma kabazengwa mekam kuzi ta tunapiga tukifam. Kuna vile zimekam tunapiga tuzoro, tuzi chape chape aina itutakubali.
Alo, odi wakitale, alo, odi wakitale, alo, odi wakitale, alo, odi wakitale, alo, odi wakitale. Alo, odi wakitale. Alo, odi wakitale. Alo, odi wakitale.